be kabate. Ebitongole by'obwannakyewa ebirwanirira eddembe ly'abaana mu ggwanga byagala gavumenti etandika okuteeka ebifo ebibudaabuda abaana abaggibwa ku nguudo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okusobola okulwanirira eddembe ly'abaana naddala abo abayita mu kusomozebwa okw'enjawulo mu bulamu. Omusasi wa Frederick Juko alina ebisingawo.
Okusaba kuno kukoleddwa na biritipo omukwanaganya w'ekitongole ky'obwannakyewa ekibudaabuda n'okuzza abaana b'oku nguudo ewaabwe ekya Child Restoration Outreach nga mu Uganda kiri mu bibuga okuli Jinja, Mbale, Masaka ne Lira.
Yali badde ng'esobola wakiro okufuna ekifo abaana abo ne baundergoing rehabilitation kubanga bw'aba ali ku street alina empisa z'alonda nga n'abazadde abamu tebaagala kuddamu kumwaniriza kukomawowa ewaka anywe enjaga babalowooza nti kati yayiza okubba y'ensonga lwaki ffe ekitongole tusooka kuyisa omwana oyo mu process y'okumugyamu empisa z'alonze ku street nga bwe tukola home tracing abaana beetaaga reconciliation beetaaga kubatabaganya naki ya mu mwaka gumu tuzaayo wakati w'abaana bisatu n'ebina across our four branches.
Ono ategeezezza nti singa ekintu kino kikolebwa kyakuyamba nnyo okukendeeza omuwendo gw'abaana abawangaalira ku nguudo.
Ekiri national weekiri kubanga tulina ekifunga campings ate oluusi ng'akyo ate kirimu n'abaana oluusi abaziza n'emisango n'ebintu ebirala. Ebibuga bingi tegeeza abaana bangi. Kitegeza buli ekifo ekiyitibwa site kyali baddemu ekifo kwegamba poliisi bwebanga ekutta abaana ng'esobola okusooka okubateeka nebatusomesa nebabuulira ekyokukola kitegeeza nti gavumenti zaffe zirina okubaako ne budget gye zikola nga etuzitunuulira nti bano nabo bantu baana bano nabo balina right ekifo ekyo kiba kiyamba okuba nti abaana abo bategeera nti gavumenti ebalowoozako ebafaako naye omuntu gw'ota pulaningira tosobola kumuyamba.
Nkolenta Adda Oju akulira ekitongole kino e Masaka agamba nti buli mwaka omuwendo gw'abaana abajja ku nguudo gweyongera olw'ebisomooza bye basanga nga bali ewaabwe.
Ne tubazaayo ewaka kaakati guno omwaka we twogerera tuli mu baana kikumi twabadde mu 97 sizoni eyo gyo nafunyeyo obwana obulala busatu kati kwakafuna abaana kikumi guguno gwa mukaaga ekitegeeza we tunatuukira mu gw'ekkumi bayinza kuba beeyongedde naye kwabo abaana be twakafuna kaakati kwakazaayo abaana 40 bokka kubanga abaana abo bw'oba obafunye mu sizoni y'ensenene bw'omugamba tudde waka nga kugamba nze nkola ssente sigenda kuddayo bw'omugamba tudde waka nti taata yankuba bw'omugamba tudde waka maama yangoba yagamba siddanga waka kati abaana abalala bakyali ku makubo tebanaba kwagala kuddayo kyogola batukubiriza abazadde abali eyo mufube okukuumira abaana bamwe mu masomero.
Gwa 89.2 CBS Manduso Radio y'abavubuka ab'omulembe Omutebi nze Derek Juko eno mu kibuga kya Ssaabasajja Kabaka Masaka.